Rasta boy thing set. Muntundi ovoda simunga muvete anzaka satukuke. Ndimaguwa wansanja tukuka wanyawa. Ama yese topeke tawa nalianti kuwatiwa etu zedi asama simwe. Akana kala ni ukulenga besi kulibe iwe. Kumasati wakuti chauta sama yanga nankupe po delita. Delito sapangila, delito samalanda. Changa ni changa, chako ni chako. Mwai wanga ni wanga, wako ni wako. Sangalande madalito, dalito waine, yeah, yeah. Sanga chingile madalito, dalito waine, yeah, yeah. Sangalande madalito, dalito waiwe, yeah, yeah.
Madalito.
Sanga chingile madalito, dalito waiwe, yeah, yeah.
Madalito anga ndi anga,
yes.
Changa ndi changa,
yeah.
Chilicho semuta kupanga. Kama singa panga za mwende mapanga. Sano usama zivute mzangano. Kulimbana ndi zanga. Chome wapeleka ulingayo. Ulingeda satalanda. No no no, mana tell you no. No matter how you fight you're not going, you know. Better mind your own, stay on your zone. You can't stop my light, ya go fire yo. Mana go fire yo, tell you no. Bad mind and envy, I go murder yo. Murder yo, man I'm telling you. Stop play the hate and go for your own love.
Changa ni changa, chako ni chako. Mwai wanga ni wanga, wako ni wako. Sangala ni madalito, dalito waine, yeah, yeah. Sanga chingile madalito, dalito waine, yeah, yeah. Sangala ni madalito, dalito waiwe, yeah, yeah. Sanga chingile madalito, dalito waiwe, yeah, yeah.
Yeah.